kwanyume kawedwa ukhako nobuyamela abani ubukakiwe le nto zabawujeni bakuvulile bathi kanjani lo mntu oseleza hlongulani Bye.